want my one and only. Oh baby, shepuka makangaro, remoto kakomoro. Nywele singa singa o,
singa o, singa o.
Alafu vya mchina vimacho, ah. Angaro, anakongaro moyo wangu. Kabako, anakata kiukora. Yeno kada wa peke katika chama changu.
Kada wa peke,
yeah.
Kada wa peke kwenye chama,
yeah. Fundi wa kitanda, kareti msamba. Mashoti ya ndo wangu ya ndani juu ya kamba.
Haka kadada kakada, haka kadada kazuri.
Na mimi kama Ronaldo, kirenga shuti go. Kama Ronaldo, kirenga shuti waya.
Kaniga nanga nanga, giji giji. Kaniga nanga nanga, giji giji.
Baby, don't worry. Kama nakosa kwako, I'm very sorry.
I can't go away without you.
Shari, nangai, my angel divine.
Wache wateseki wapate tabu lakini mimi siko aje.
I can't go away without you. Fundi wa kitanda, kareti msamba. Mashati ya ndo wangu ya ndani juu ya kamba.
Haka kadada kakada, haka kadada kazuri.
Haka kadada kada, na mimi kasama gol. Kirenga shuti gol, sabata magoli. Kirenga shuti waya.
Kaniga nanga nanga, giji giji. Kaniga nanga nanga, giji giji.